kasizanga bwali wo muyizi w'emyaka 14 ku somero lya Kololo Junior School asangiddwa nga alebetera ku mugwa mu kisulo ekyessomero lino erisangibwa ku kyalo Kayunga mu luko gw'Egombe mu Wakiso Town Council mu disitulikiti ye Wakiso. Bino bibaddewo mu kiro kikeesezza leero ng'omugenzi ategeera ekisenga Eteri Kiseka abadde asoma mu kibiina ekyokutaano. Ono yasangiddwa abamu ku baana babadde bazzeeyo mu kisulo nga bava mu kusoma ebitabo okw'ekiro. Ayogera polisi mu kampala n'ebinalo ekyo Kawala ategeezezza ng'omugenzi bwe yakozesezza akagoye ke yasibye ku mulabba okwejjambulamu ogw'enseeno.
Ngeya tukubiriza abamasomero, abazadde n'abakuuma abaana. Bw'olabawo enkyukakyuka mu mize oba mu mpisa z'omwana wo tutegeezeeko. Bw'olaba nti omwana wo yeyawulayawula nnyo ku banne tutegeezeeko oba funa omuntu omukugu asobola okumuyamba kusingira ddala olumu wabeerawo signs eza depression mu baana. Tugezeeko nnyo okuziraba okusingira ddala bwe batandika okweyawula mu bannaabwe. Tunoonye abakugu abasobola okutuyamba. Abaana tubawe obudde obwogera nabo